الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. صدق الله المولانا العظيم. இந்த ஹதீஸ் ஷரீஃப், ஹஜ்ரத் நபிய கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹஸ் இன்ஃபார்ம்ட் அஸ் தட் தி ஃபஸீலத், தி வர்ச்சு ஆஃப் அன் ஆலிம் ஓவர் அன் ஆபித், இஸ் லைக் தி வர்ச்சு ஆஃப் ஹஜ்ரத் நபிய கரீம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஓவர் தி லோவஸ்ட் ரேங்கிங் சஹாபா ரழியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
Kama alim ama abid, ni mfano kama tuseme ile sahaba ya mwisho kabisa, daraja ya mwisho kabisa, ni kama alim ama abid wetu. Sisi tukiwa alim ama abid,
fadhila ya alim juu ya abid ni kama fadhila ya mtume juu ya msahabu wa mwisho kabisa. Inaeleweka, fadhila ya ule ambaye ni alim juu ya ule ambaye anafanya ibada ni kama fadhila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya ule msahabi wa mwisho kabisa.
So we should think about that a little bit, that Nabi alayhi salatu wasalam is a Nabi of Allah Ta'ala. Sahaba radiyallahu ta'ala anhum should come and say to Nabi sallallahu alayhi wasallam that in Jannat, your maqam, your position, you're the Nabi of Allah, Imamul Anbiya alayhi salatu wasalam, it will be so high. And we are Sahaba, where will we be with you? We won't be able to meet with you. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam on that occasion say, Al mar'u ma'a man ahab. A person will be with whom he loves. The Sahaba radiallahu ta'ala anhum said that nothing made us more happier than when the day we accepted Islam compared with today. That we will be with who we love, we will be with Nabi sallallahu alayhi wa sallam. But the point here that I want to show is that Imamul Anbiya wal Mursaleen, Rasul sallallahu alayhi wa sallam position so high, and the lowest ranking Sahaba, there is such a great difference. Like that is the condition of an alim over an abid.
Anasema sisi tunafaa tufikirie kidogo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu, yani ranking yake iko juu sana. Sasa sahaba mdogo akija kwa mtume anamwambia, wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mimi ni sahaba ndogo. Sasa wapi janna yako na wapi yangu? Janna yako ni juu sana na yetu iko chini sana, hatutaweza kuwa pamoja katika janna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema siku ya kiyama utakuwa pamoja na ule uko na mapenzi naye.
The shurah of hadith have explained that this is that alim who is engaged in ilm all the time, acquiring and teaching, propagating knowledge, ilm, all the time, dini ilm. And all this fazilat is for dini ilm, not for other some other type of knowledge, for dini ilm. And he's, as far as his ibadat is concerned, he only does the basics, faraid, wajibat, sunnat muakkada, just the basics, but his time is spent in ilm. And the abid on this side is the one who spends all his time in ibadat. But he got the basics of knowledge. Aqidah is sahih, and taharat is sahih, ibadat is sahih, and he's got the basics of knowledge, and his time is spent in ibadat. Normally, our minds generally will be that the one who makes lot of ibadat is much more virtuous. But Nabi alayhi salatu wasalam said that the person who has got ilm and is all the time propagating knowledge, he's teaching, writing kitabs, etc., he's giving fatwas, he's a qadi, he's making qada, And he's an alim, he's giving bayans, he's teaching students. He is fazilat, it's like the fazilat of Nabi sallallahu alayhi wa sallam over the lowest ranking sahaba radiyallahu ta'ala.
Sema alim watu wa kawaida, mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alim watanda, mtume za kawaida, anatengde, ana kuna faraid, kuna wajib, sunna, na hizo tu, si mambo mungumu. Sasa yeye atakuwa kama mtume juu ya ule sahaba mdogo kabisa, yule mwenye anafanya tu ibada za kawaida, dhikri nini. Yule alim atakuwa fadhila yake ni kama ya mtume juu ya ule msahaba mdogo kabisa yenye anatendeza maibada peke yake.
In another hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam explained, the alim is like the moon, 14th full moon. And the abid is like the stars, the shining stars in the skies. And according to astronomy, the light of the star is the light of the moon. The moon's light shines on the stars, then the stars shine for us. And so the light of the stars can only come when there is light in the moon. So the alim is like the moon that lights up all the stars. And the light of the moon is also not its own. The light of the moon is from the sun. And the sun of knowledge is Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Al-ulama'u warathatul anbiya. They got the miras, the inheritance of Imamul Anbiya, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And when they teach the people and people engage in ibadat, it is like all the stars in the sky. And some stars got more light, others got less light. That is all according to how much of ibadat. But all that sawab goes to the alim, because he taught how to make wudu, how to make aqidah sahih, all these things. So the alim is like the moon and the abid is like the stars.
Katika hadithi nyingine mtume shekha atuambia alim ni kama mwezi kwa usiku wa 14 ile mwezi ikiwa na mwangaza yake yote. Na abid ni kama sitara hizi ndogo ndogo yenye tunaona. Sasa hizo pia ziko na mwangazo, lakini mwangazo za sitara inatoka kwa mwezi. Na mwezi pia haina mwangazo yake, inatoa mwangazo yake kutoka jua. Na jua ni kama mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mwezi ni kazi yake ya kufundisha hawa masitara, anawafundisha kutawadha, anawafundisha kila kitu ya dini. Vile vile tukiona sitara zingine ziko na mawazo zaidi, zingine ziko na kidogo, hizo ni kama abid. Sasa
ji, so you understand that what great fazilat virtue there is for an alim over an abid.
Shekha uliza munafahamu fadhila za alim kufundisha abid, fadhila zake vile ni mingi, munafahamu
inshallah. Then there is another explanation of this ayat also. هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. The responsibility, zimmedari of the alim and the abid are also not same. The alim's responsibility is also very great compared to the responsibility of the abid.
Asema kwa hadithi ingine, kazi ya alim na kazi ya abid haiwezi kuwa sawa. Kazi ya alim itakuwa juu kushinda kazi ya abid.
Ji, so Allah Ta'ala says, Allahu nuru samawati wal ard. Allah is the nur of the heavens and the earth. So this nur, the light, when it comes out, the sun, everyone, Muslim and non-Muslim, human beings and animals, everyone benefit from the light. You can see you to go and work, to walk on the road, it's easy to drive on the road. You don't need lights. You can see everything when there is nur. And the hadith, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, Al-ilmu nurun. Ilm is this nur. If we acquire this knowledge, knowledge of deen, then we will be able to walk on the road of life. where we are going to Qabr, we are going to Akhirat. When we have this Noor, we will be able to walk easy on this road of life towards our Qabr and towards Akhirat. That Allahu Nuru Samawati wal Ard. Allah is the light.
Yeah.
And this light interpretation, Al Ilmu Nurun. So if a person got knowledge of Deen, like with the light of dunya, we see everyone is doing their work.
Yeah.
You're driving on the road, you are walking because there is light, it's not dark.
Yeah.
So like that, the Nur of the Ilm of Deen is the Nur by which we'll walk to Akhirah. We'll be able to see your road very clearly to Akhirat.
Asema Mwenyezi Mungu hiyo aya ametusomea hiyo nuru ya jua. Jua ikitoka asubuhi, binadamu, wanyama, ikuwe Muislamu, ikuwe mtu si Muislamu, kila mtu anaona ni nuru ya Mwenyezi Mungu hiyo. Unaweza ona, hakuna haja utumie taa yako nini. Sasa hivyo hivyo nuru ya alim itakuonyesha ile barabara ya kuenda peponi moja kwa moja. Niyo nuru ya alim itakuonyesha ile barabara.
Ah, if you haven't got this nur, knowledge of deen, then you don't know, is this a snake or is it a stick? You don't know because there isn't light. So like that, if we haven't got knowledge of deen, we won't know that to live an Islamic way of life is good or to live the life of non-Muslims, how they live. Go to cinema, go to beer hall, go to all other wrong things. We won't know the difference of the two. It is by ilm that we'll know what is the right thing to do.
Asema na ilm, iyo nuriyake no inasababisha sisi tujue. Mfano kama ni nyoka, kama uko na hiyo ilmu utajua ni nyoka, lakini kama huna utaona ni kijiti tu. Hivyo hivyo ukiwa na ilmu, hiyo nuru itasababisha uone vitendo gani ni halal, vitendo gani ufanye, gani usifanye. Kama unaenda sinema, unaenda kunywa, utajua kwamba hizi ufai fanya. Hiyo ilmu itakuonyesha nini unafaa ufanye na nini ufai fanya.
If we got this ilm, this nur, this light, we will be able to see clearly that Islamic clothes are right. And the clothes of the other people of the world, we will be able to see it is wrong. Then we will wear Islamic clothing not only in the madrasa, but even when we are on holiday, when we go home. If we have that knowledge, that light, we will know to make 5 times salah, we will see it is our benefit. And even on holiday when we are at home, we will carry on with 5 times salah. But if we haven't got that ilm, that light, we won't be able to see. And like a person in the dark, he might think it's a stick, you go and catch it, it's a snake. So maybe we don't dress Islamically, which is worse than a snake. We don't make 5 times namaz, salah, which is worse than catching a snake. We'll do all the wrong things. So it is this ilm that will show us the right to road.
Asema hiyo ilm ukiwa nayo, utajua hizi mavazi za Uislamu, tunafaa tuvae na mavazi si ya Waislamu hatufai vaa, na salah mara kadhaa tunafaa tuswali. Hata tukienda nyumbani ni hizo mavazi tunafaa tuvae. Kama tuko na hiyo ilmu, hiyo nuru itakuonyesha unafaa uvae nini nyumbani. Pia ukienda likizoni unafaa uswali mara tano, si madrasa peke yake unaswali mara tano. Kama uko na hiyo ilmu, usiku ukienda uwezi ona, unaweza shika nyoka udhani ni kijiti. Kama uko na hiyo ilmu sasa, uwezi shika hiyo nyoka. Hiyo nyoka ni mbaya, hizo mavazi yenye nyovaa ya kafiri ni mbaya kushinda hiyo nyoka. Hata usiposwali mara tano kwa siku, ni mbaya sana kushinda hiyo nyoka.
You understanding?
Munafahamu.
Inshallah. So in this ilm that we get, one is ilm alal lisan, just on the tongue. And one is ilm that goes to the brain. And one is ilm that comes in the heart. So ilm just on the tongue, it just has that, it won't have effect on a person's thinking, it won't have effect on a person's heart. It will be just on the tongue. Then that is just zahiri ulum. We will learn Quran, we will become hafiz. We will study Arabic, Nahwa, Sarf, everything we will study. But it will be just on the tongue. It hasn't made our way of thinking to change. It didn't control the heart to change. So that is one type of knowledge.
Asema kuna ilmi ya ulimi, kuna ilmi ya akili, na kuna ilmi ya moyo. Sasa mfano tukiwa hafiz, tunasoma hizi ma subjects nahwa sarf hizo. Tunasoma tu, lakini haidhuru vile wewe unafikiria, haidhuru akili, haileti mabadiliko katika wewe, haidhuru moyo. Hiyo sasa itakuwa ya kusema tu, haubadiliki popote.
Then ilm, knowledge, is that which controls your mind. You think according to that knowledge. And the knowledge which comes in the heart. And the heart is the king of the body. What is in the heart controls the whole body. Ala wa inna fil jasadi la mudghatun idha salahat salaha al jasadu kullu. If the heart is right, the whole body will be right. Wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. If the heart is not right, the whole body will be wrong. There'll be problems. So the heart is the most important. So the knowledge, if it goes just in the brain, then it will help us also. But that knowledge we have to try and get, which goes into the heart, that is important. Al-ilm fil qalb, knowledge that goes into the heart, and the whole heart is now colored. And in the color of that knowledge, that person will see 100% clear his road towards Allah, towards Jannah.
Asema kuna ilmu ya akili, hiyo ilmu ukiingiza katika akili italeta mabadiliko, utaona vingine, lakini unafaa ufikishe hiyo ilmu katika moyo, sababu moyo ni kitu inaendesha mwili mzima. Moyo ikiwa sawa, mwili yote itakuwa sawa. Lakini moyo isipokuwa sawa, hiyo mwili ni bure. Sasa yeye anasema hiyo elimu ikifikisha katika moyo, barabara huu utajua kwa nini umekuja kwa hii dunia, hiyo barabara ya akhira itakuwa very clear. Unajua sababu yako ya kuja hapa. Sasa hiyo elimu tunafaa tufikishe katika moyo.
This knowledge which is in the heart is like the knowledge that yaqeen, yaqeen kamil, al-ilm will give you that yaqeen kamil. Like Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu said, أَيَنْقُسُ الدِّينِ وَأَبُو بَكَرْ حَيْ. That how can even little deficiency come in deen while Abu Bakr is alive? He knew deen is 100%, the knowledge of deen is 100% our success. And that is the path that we have to follow. And he was not prepared to allow one little bit of deficiency in deen. So when that knowledge will go into our hearts, our condition will become like Sayyidina Abu Bakr. And in front of all we will say, أَيَنْقُسُ الدِّينِ وَأَبُو بَكَرْ حَيْ. It's impossible. But that is necessary, that ilm must go into the heart.
Who said
this? Abu Bakr, radiyallahu.
In his own heart?
Yeah.
Sayyidina Abu Bakr radhiallahu anhu amesema kwamba ukiwa na dini katika moyo 100%, hiyo ni success, hiyo haina upungufu katika hiyo 100%. Yani ukiwa na dini full, utaenda hiyo barabara yenye utaelekea katika peponi haina upungufu.
Hazrat Huzaifah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, great sahabi, he says that atruku sunnata habibi li ha'ulai al-humaqa. That ilm was in his heart, yaqeen, complete conviction that one sunnat also I cannot leave out. What we will perhaps say small sunnat, that also 100% yaqeen. We have to make effort that we get that knowledge, that ilm, that is not only ala lisan, that is not only fit dimag, but which is fil qalb. That is what we have to make effort for.
Huzaifa radhiallahu anhu amesema kwamba yeye alikuwa na yaqeen mingi sana, kwamba hata sunna pia hawezi wacha, alikuwa na yaqeen kama hiyo. Sasa sisi siku hizi kama ni sunna ndogo tunasema hiyo tuachane nayo. Anasema sisi pia tunafaa tukue kama yeye, tukue na dini, tukue na ilmu katika moyo yetu, ndo hata sunna isituache.
Ji, for that, to acquire that knowledge, like for example, if you are eating the best food, biryani, roast, chicken, very good food, but the plate is dirty. The plate which you give the dog food, and you put in that food biryani and that, nobody will want to eat it. If your hands are dirty, you can't eat with dirty hands. You are eating biryani, but your hands are dirty. You can't eat. If your eyes are weak, you can't see properly. You are blind. Biryani is there, but you can't see. So like that, this ilm of deen, Quran and hadith, is much more superior than biryani and roast and chicken also. But together with that, our hands must be clean. We are not using our hands for haram, for any type of sin, etc. Our eyes must be clean. We are not looking at haram things anywhere, on the mobile phone, or we are thinking about women, and we are making our brains dirty, making our eyes dirty, then we will not get the benefit of that biryani and the roast of Quran and Hadith. Our utensils which we are getting this knowledge, that must also be clean.
Sheha anatupatia mfano ya hizo chakula nzuri nzuri. Kuna biryani, kuku, nini. Hiyo ni tuseme ni oil sasa. Sasa biryani na kuku ukiwekewa kwa sahani chafu hutaikula. Hiyo sahani yenye inatumika kupatia chakula mbwa hautakula. Ama umewekewa hiyo biryani na kuku na mkono zako chafu, chafu sana, hutakula. Ama umewekewa hiyo biryani na kuku na macho yako azioni, utaona utamu ya hiyo chakula. Sasa hivi pia vitendo tunafanya na mkono, tunagusa haram, tunafanya haram nazo, uwezi pata na hizo mkono aina hizo. Na macho tukiangalia haram, tunaangalia wanawake, amesema utapata elimu na hizo macho. Kwa hivyo tunafaa tujichunge, tusifanye vitendo mbaya ndio tutapata hiyo elimu.
When the sun comes out, it's giving nur, light in the whole world. But if it is behind the mountain, you're not getting the proper light. If there are clouds, you are not getting the proper light. If there are no clouds, no mountain, the sun is out, the sun's rays and light is for the whole world. Muslim, non-Muslim, animals, human beings, all benefit from it. So the light of the Quran and Hadith is there in the world since Nabi sallallahu alaihi wasallam came, and Allah fidahu abi wa ummi jazahum Allah khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam spread this knowledge in the world. All the great ulama, the fuqaha, muhaddithin, they spread this knowledge in the world. So it's there. But if we put a cloud there because of our sins, because of our wrong, then we are depriving ourselves. It is there, the knowledge. Properly it is there. And it will come on our tongue. It will come in our brains. And it will come in the heart. But we must take away the clouds of disrespect of the ustad, of committing sins, etc., of having bad and evil thoughts. Remove the clouds and we will see this knowledge will come into the heart. It will come into the brain.
Anatupatia mfano ya jua. Jua ikitoka asubuhi, jua iko na mwangazo ya dunia yote, ikiwa Muislamu ikiwa mtu si Muislamu. Lakini mfano sasa, kama kuna mlima imekuja, hutapata hiyo mwangazo. Kama kuna mawingu, hutapata hiyo mwangazo. Mwangazo iko, lakini wewe hutaipata. Hivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na Qur'an, ametufikishia sote, amefikisha pale yote ya dunia. Lakini sasa dhambi zetu ni kama hizo mawingu. Dhambi zetu mfano hauna heshima ya mwalimu, unafanya dhambi, unafikiria vibaya. Sasa hizo dhambi zinasababisha weke mawingu katika hiyo nuru ya Qur'an, huipati hiyo nuru. Sasa sisi tunafaa tujirekebishe na hizo mawingu tuzitoe ndio tupate hiyo nuru.
Ji, we all know, as we are sitting here now also, in order to see, we need two lights. The light of the eye and outside light. If we haven't got light of the eye, we are blind. Or we close our eyes, we fasten a cloth or something. Though the outside light is there, but we can't see anything. And if our eyes are right, open, we can see properly, but there's no outside light, it's dark, you can't see anything. So you need both lights, your own light also, and the light of outside also. So just like that, to get the light of ilm, the nur of ilm, also two lights are necessary. The outside light is there, the knowledge of Quran and Hadith, it is a light. Al-ilm nurun. Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, ilm is nur. But now our light must also be right. Our eyes must be right. We must be able, if our eyes, we are blind, then we won't be able to get that benefit. So we have to see that our eyes are right. That means there is no haram in the eyes. We are not looking down upon somebody. We are not having bad thoughts about somebody. We are not looking at haram on the mobile or anywhere else. We are keeping our eyes pure, then we'll be able to get that knowledge. We are keeping our tongues pure, then that knowledge. The ears, then that knowledge. Then it will go to the brain, and the brain is also pure and clean. It will come into the brain also. If, okay, say that.
Sheikh anasema, iko nuru aina mbili. Kuna nuru ya macho, na kuna nuru nje. Sasa, nuru ya macho kama huna, hata kama iko nuru nje, hutaiona. Na kama macho iko sawa na iko nur na hakuna nur nje pia hutaiona. Sasa hiyo ilmu ya Qur'an na hadith, hiyo ni nur ya nje iko, si ati hakuna. Ni nur ya macho yetu, tunafaa tusafishe vitendo za haram kwa simu, TV, nini, kuangalia wanawake, hiyo yote tunafaa tusafishe, ndio utapata hiyo nur. Ulimi, kuongea vibaya, kuongelesha mtu na kibri, kutukana, kusikia, unasikia haram, unasikia muziki, nini, hizo zote ukisafisha, ndo hiyo ilmu ya nur itaingia katika akilini.
If you go and get your food, but your plate is dirty, then the one who wants to put the food also, he'll say, first go and wash your plate. Your plate is very dirty. How can you eat food? How can I put the food in a dirty plate? Just like that, if our hearts are dirty, brains are dirty, eyes are dirty, tongue is dirty, then how will this pure nur and knowledge of Deen, Quran and Hadith come into that? First you have to clean it. You have to make an effort. And when it is clean, then you yourself will be surprised that how much knowledge is coming into you and how that knowledge is guiding you in your life.
Anasema mfano ukiwa na sahani chafu, unaenda kupewa chakula. Yule mwenye anakupea chakula akiona hiyo sahani atakwambia enda uyoshe. Sababu yeye pia ataona, atauzika sana. Hivyo hivyo Sheikh anasema sasa kama ilmu itaingiaje katika moyo zetu, akili zetu, kama moyo yetu ni chafu, si safi, imejaa haram, akili imejaa haram, hiyo nur haitaingia katika mtu kama huyo. Nafaa ufanye bidii, usafishe hiyo moyo, hiyo akili, na wewe mwenyewe utashangaa vile hiyo ilmu itaingia katika yako na inakusaidia kwa barabara ya Mwenyezi Mungu.
Je, you understood?
Unafahamu?
What did you understand? Anyone tell me one point what he understood?
Sema, mtu mmoja atuambia amefahamu nini?
Ah, say.
That if your mind is dirty, you are actually everything that you've been doing is dirty. Your heart is dirty. Everything is dirty. Then definitely knowledge cannot get into your heart until you clean yourself.
MashaAllah. That if the heart is clean, knowledge will come into that heart. Somebody else, which other point you understood?
The best ilm that you should acquire is not the ilm that you just take it by tongue or by then. The best ilm is the one that is going to guide you.
MashaAllah. That ilm mustn't be just on the tongue, ala lisan. It mustn't be just in the brain. It must come in. And when it's in the heart, you will be guided and you will guide millions of people. Because the heart controls everything. So if that ilm goes in the heart, somebody else? What else? Ji. MashaAllah, MashaAllah. Ilm and sunning, etc., they don't go together. They are two different things. So if the heart is clean, then the ilm will come into that heart. So this is very, very important. And while you are here in the madrasa, in order to clean the tongue, the eyes, the brain, there are a few things you must do. One is shukr. Be thankful. Be thankful to your parents that they allowed you to come and stay here. Today, who of us told our parents, anyone here is here who told his parents, Jazakallah, you send me to the Mahad, to the Darul Uloom, to the Madrasa to learn. Anyone told his parents?
Sheikh Anauliza, sisi tumetuko madrasa ina makubwa, nafaa tushukuru wazazi wetu. Nani hapo ameambia wazazi wako yani ujazaka Allah kwamba umetuleta madrasa?
I don't think so, eh? Only one. So we must make shukr. Yes, how many you tell your parents, I need money, I need this, I need that, eh? How many?
Asema unafaa mshukuru wazazi wenu. Wangapi wameambia wazazi wenu mnataka pesa, mnataka hii lakini hamjashukuru?
How many? Pick up your hands. You are shy. That we do, we ask, but we don't say Jazakallah. Then we came here to the Darul Mahad, here to the madrasa. Here everything is ready for us. Masjid, then our classroom, boarding room, food, lights, fan, everything. Anyone told our principal, Muhtamim Sahib, ever, Jazakallah, you arrange all. And this is outside, main thing, you got ustad, asatiza. All the asatiza, they are teaching you. You don't have to look for an ustad. In the old days, student had to go look for an ustad. Yeah, the ustad is ready for you. And he wants to teach you. Ever we made shukr to Allah for this. We made shukr to our principal, to our ustad, that you teach us. This is very important. By doing the shukr, then inshallah, the heart will get clean. The mind will get clean. Ilm will come into that container.
Sema, sisi tunakuja hapa madrasa, alhamdulillah, mpata kila kitu tayari, iko miskiti, iko vitanda, da, iko fan. Wangapi wameshukuru Sheikh? Maustad wanawafundisha, hakuna. Anasema zamani wanafunzi wakija madrasa hakuna ustad, wanaenda kujitafutia ustad. Hiyo sasa hapo imekuwa rahisi sana, lakini hatushukuru. Anasema sasa nyinyi mnafahamu kuna heshima ya walimu ya Sheikh, na insha Allah Mwenyezi Mungu atawasafishia roho na akili yenu.
Then other very, very important thing is adab, respect. Respect of the boarding room also. Everything. It's there for us to use. But don't abuse it. Lights are for us to use. But don't waste the lights. No one in the room, light is on. There are fans. No one is in the room, fan is carrying on. Water, we don't close the tap properly. Water is leaking. That is not right. So we must appreciate whatever we are. It's for you to use. That's why it is there. The taps, the lights, the fan, whatever there is. But don't abuse it. Use it in the right way.
Asema ata tunafaa tutumie vitu vizuri, tunafaa tukue na heshima na adabu. Tunafaa tukue na adabu katika room. Kama room taiko on uzime. Hapo maji kama hakuna mtu atumia ufunge. Sababu hizi vitu zote ni ajili yenu. Unafaa ukue na adabu na ushukuru pia. Na usitumie vizuri.
And then the food we eat. We get food, eat, you have to fill your stomach, no problem. But don't waste. Don't take more, and then we can't eat it, and we waste it. Then also our heart gets dirty, our brains get dirty. Don't waste food. Always be thrifty, use it correctly.
Ata chakula, anasema Sheikh, tunafaa, tukue na adabu, tuheshimu chakula, tukule vizuri, tusidharau. Sema unadharau sana, kutupa chakula, si fresh. Unafaa ukule na ukue na adabu ya chakula, alafu ukitupa chakula idharau roho yako itakuwa chafu sana.
And then your classroom, if the ustad is not there, he's gone out, he hasn't still come, don't make a big noise in the classroom. That same classroom where you're going to read Quran, you're going to read hadith, you're going to read sabak, don't make a noise in that classroom. Sit with adab and respect in the classroom, even if the ustad is not present.
Nasema katika class pia tunafaa tukue na heshima na adabu. Pano mwalimu akienda tusianze fujo na tuanze mchezo, si mzuri. Hapo hapo unasoma Quran, unasoma hadith. Sasa hata kama mwalimu hayuko, tusifanye madharau.
And then respect of the kitabs of the Quran Sharif, always with wudu the Quran Sharif, and kitabs also if we can with wudu, very good, but in any case respect it, keep it nicely, don't just throw the kitab like that or push it one side. With gray, have great respect. Adab is very very important, and you will benefit a lot if you have adab.
Asema ata vitabu zetu Quran sana sana unafaa ukwe na wudu, lazima ukwe na wudu. Na hizi vitabu za hadith nini ni mzuri sana ukiwa na wudu. Na unafaa uiangalie na uiweke na adabu. Usirushe, tunararua Quran sisi. Usidharau Quran na mazitabu. Unafaa ushike na wudu Quran na uziweke vizuri.
And also adab of the ustad. Very, very important. A person who show respect to his ustad, even if he's not very clever and he didn't study very hard, but adab and khidmat of the ustad, Allah will take lot of work of deen from that person. And a person who might be very clever also, and he worked very hard to gain knowledge, but he did not have adab, he made bi-adabi, disrespect to his ustads, to his kitabs, then normally Allah doesn't take work of deen from such a person.
Asema walimu pia mustad tunafaa tuwaheshimu sana. Asema wengine ni dhaif, si sharp sana kama wengine, lakini sasa huyu dhaif akiheshimu ustad yake, afanyie khidma, Mwenyezi Mungu atafanisha kazi ya dini sana kutoka huyu. Na wengine mashallah akili yao iko sawa, lakini kama hawaheshimu mwalimu, hakuna kazi ya dini atafanya huyo.
In order to bring this into us, the practical thing, try and go out in jamaat as much as you can. Not only as a rule, but from your own side. And in jamaat, spend your time correctly. Lot of benefit you will get.
Sema kupata hizo vitendo mzuri, tunafaa tuende tabligh. Hiyo itatuletea faida sana.
And try and make contact with somebody, your principal, your ustads, and tell them to make our islah, to guide us, that how must we stay while we is in madrasa. Tell them your problems, you got this weakness, you are lazy for salat, for example, or you whatever weakness, tell them, let them give you the remedy, make your islah, and then inshallah you will benefit tremendously.
Anasema sisi pia tunafaa tuheshimu walimu, kama tuko na shida nini tuende tuwaelezee, au watatusaidia, hawezi kataa. Kama uko na shida fulani, kama hawezi amka tahajjud, kama yani shida yoyote tu, unafaa uende kwa mwalimu, muongeleshe vizuri, na yeye pia atakusaidia.
And one last thing that I will mention for once islah, make little bit zikr. Read Quran Sharif. You are reading every day Quran Sharif, but read with the niyat of my islah. That Quran is the greatest thing to clean a person. And read Quran Sharif. We're reading for your sabak. You have to learn. You have to read every day. You are reading Yasin Sharif, but read at the same time with the niyat that through Quran Sharif, Allah will cleanse me, purify me.
Anasema kusafisha moyo wetu pia tunafaa tufanye dhikri. Anasema mashallah sisi hapo tunasoma Quran kila siku, lakini unafaa usome na hiyo nia ya kusafisha moyo wako. Kama hutasoma na hiyo nia, tunasoma pia sura Yasin hapo, lakini unafaa uisome na hiyo nia, yani hiyo ukisoma hiyo sura Yasin itakusafisha moyo, na dhikri pia tufanye.
And if you about just 10 times, it won't take you half a minute, not even 20-25 seconds. La ilaha illallah. And with this in mind, that with la ilaha, all the dirt is going out of my heart. And with illallah, all the good is coming in my heart. I'm cleaning my heart. Few days we will do, we'll see our hearts will become clean.
Asema hiyo dhikri pia tufanye hata haiwezi chukua sekunde 25 hivi. Tusome na ala, tusome la ilaha illallah na hiyo nia ya kusafisha moyo zetu. Ukisoma la ilaha illallah na hiyo nia, uchafu itatoka na wema itaingia ndani ya moyo.
And 10 times salawat ala rasul, durud sharif, hawlat, barakat, noor will come in everything of yours. And 10 times sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, won't take you 10 seconds also, very quickly, and you will see what benefit you will get.
Ukisoma hiyo la ilaha illallah mara 10, ukisoma durud sharif mara 10 pia, hiyo itakuletea noor na baraka katika roho yako na maisha yako. Na mara kumi unasalia mtume unasema tu sallallahu alayhi wa sallam,
sallallahu,
anasema haitachukua muda mingi. Hiyo ukisoma inshallah moyo wenu utakuwa safi na utapata baraka katika maisha yenu.
So what must we do in order to clean the heart? First thing,
sema kusafisha moyo.
No, at the end what I told now. Tabligh Jamaat. Second thing?
Dhikr.
No. Keep contact with one of your ustads, the principal, and tell him what your problems, you got spiritual problem, how to correct it. And the third thing, read Quran Sharif with the niyat to clean the heart and to clean the brain. And fourth thing, 10 times La ilaha illallah. And fifth thing, Durood Sharif Salawat. All will do that inshallah. How I know you will do it? Eh? Inshallah you'll do that? Try and do that inshallah. Eh? Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anis wahshatana fi quburina, Allahumma arhamna bil Qur'an al-azim, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dhakkirna minhuma nasina, wa'allimna minhuma jahilna, warzuqna تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا رب. جزاكم الله خيرا.